kama iko baba
maiko acha kutuharibia sojo
wewe goja mimi sari mzee iko sawa
sasa si sari ndo gani
iko sawa
kuna skill leo
mos mimi meskia ash please baba meskia leo ni leo
meskia ba
boom boom ba
Dulia.
Yo daso.
Awe babla sishia.
Bomba. Bom 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 ba.
Aya.
Kwa Michael. Skiza. Acha skiza kwa Michael. Acha skiza.
Nitaenda ni bai yangu mwenyewe.
Sana wetu.
Dulia.
Okay, sasa tusikieni.
Aibambi, Dulia.
Tafadhali rewind.